afternoon kawa. Ndi maesesa, ngati mwamuna, kukupatsa love yomwe umafuna. Ndi maesesa, ngati kasuna, kupereka love yomwe umafuna. Koma zomwe umandibwezela, daily daily kunditidzimula. Kufaya auti mawazo osabwela, ndi makhalela meso nzekolela. Mwina kapena vuto ndine, kapena mwina vuto ndiwe. Nangati ziti mwina chiko ndiwe. I'm going mad, tell me ndiziwe. Uyesesa kukonda, kufuna ukukonda. Mwina ditele choche, koma ai ai no no. Complicated, it's complicated. Love is complicated. Fusa zikuteka bwanji, ndikutaka tape mlindi ntachi. You used to for me like page, chavangisa chani kuti mwike bleach. Complicated, tafubana, sama love, salo wachibwana. Angofuna kuyuzana, kujelana, zikatelo basi mufa asiana. Bola, bola ndi zingo ya kamani, kwacha, ndipangeza sokolo laine. Olo ndi sakale na ye mundi nene. Sindi danda, bole chachari nane. Uyesesa kukona.